ni kama niko safari, ninapokwenda ni mbali bado. Kutana na majabari, ila nipongangari dado. Na mwomba Mola nijalie, wachawi wasinifikie, na cheda nizikamatie, yami yangu nirudishie. Nasikia kukata tamani dhambi, dhambi misitaki. Nazidi kukasa na misilali, nikaskazi. Mradi tu mama menipa radhi, radhi tashindwa wapi. Na meni maisha bobote, na nitakula jojote. Na mini Mungu so mtu yoyote. Nikiwa na isi shindi chochote. I can be na mini Mungu so mtu yoyote. Fanya na chopena na na enjoy, January to December body to body. Maisha na mziki tu no story. Oh yeah. Na kimbiza na koli koli. Muni hafeli, takuta na sheli. Amini minu star kwenye history. Na mwomba Mola nijalie, wachawi wasinifikie, na cheda nizikamatie, yami yangu nirudishie. Nasikia kukata tamani dhambi, dhambi misitaki. Nazidi kukasa na misilali, nikaskazi. Mradi tu mama menipa radhi, radhi tashindwa wapi. Na meni maisha bobote, na nitakula jojote. Na mini Mungu so mtu yoyote. In my life, nikiwa na isi shindi chochote. In my life, I can be